Exclusive from TwinJams.com.
I am prolific.
Kevin up. Chimu Dapa.
Avanzas.
Agako.
Hello, my boobube. Fukate kumti mapanshi. Palondina vena singo ichaidi Simon one back in a potfa. They are preparing me up. Put on your makeup. Pantu na na popoka. Uwebeleri mama kuchana. Kashata kapondo na kapopoka. Hey, manama letu seka vete. Ha, na manama leti na titapano kotu kafika kavete. Wote wa mulomo. Uwebebebe koma miyama na baba mulomo. Lelo ni lelo, oh. Chimo paka chili lelo. Nemwino wakunji pikilo mkoyo, oh. Ifisa shine ntoyo. Wanima kolopa wonsenge chikolopo. Shubi maimulo mometi. Umewe wa mdalati. Kaja kanume ndo katemeno kujuma foni. Pakatika mushigu. Kali lava na kwelelo. Wala fika bali mushila. Umewe fwema kucha ume. Fwe mpalumela kupala mina kufika. What done to me? Cause I want everybody to see that you and I were meant to be. Keep on calling my name. Let everybody know. Tell them that we can never fall apart. I'm here to stay. Going anywhere. Nakusha mami tuka papa na fe. Konse kukaya. Nanevo konkaya tu sisha. Mama lupano meba kumule filama. You and me.
Kalumi mpalumi ndimushi la yotejibe. Ulingombe tetin kunaletia pa no regret. Nishamo kupalusha webo, are you ready there? Thinking of kiss ya pa winga njele silly me. Shpelebe shasha ndipa winga wani killing it. Prolela kula shupa koli muma baby boo. Delumbo njebele koba nuko wa marrying you. Teva java umaba fushefia kulanda ifi. Nalande zinapne faiga fetu tampe baby. Wisaka manapa fionji kala nalikwata love. Ake anga kusunga na lesa above. Akubulo kwishive wenga nali HBU. Akubulo kwishive wenga nali ungrateful. Amalumbo kuliba she is who he chose to be the mother of my children. I'm grateful. Bano no bana mayo netu mfuila ba. Koka mafunde no butishe chonshila. Pato nalifika paluba full one day. Perfectly made for me only one day. Instaza pa mezo pobe nini kendo. I'll fight for you nshakawe pokembo. Vision clear and I'm on no na microscope. Nasuka na kwata scope.
Fwema kucha ume. Fwema palume na tupala mina kufika.
Nagako.
Nagana makongoshi. Fwema kucha ume tuleisa.
Nandana vina.
Fwema neva nondo.
Fwema neva nondo.
Mukashina katondo.
Akatondo.
Fwema neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Fwema neva nondo. Mukashina katondo.
Fwema mpoto.
Mwe
mpoto. to Zambia.
Exclusive
from Queen Jam. I'm so
Koi Koi
family.
Young Maya. My name is Chinewanu.
Avan Sans. Mr. Singo Imisaitia. One Mark Potek. Mr. Portfo. AC Simon. Trigger Mazali. Sadel. Mwana Choda. Mwana Lisa. Chim's boy. See Mumba na zamani zim Davis. 44G Music.